Wasea. Nimedunga suti koti tie. Nikipita wanadai swag.
Swag,
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 swag.
Hizini, hizini,
swag,
hizini, hizini,
swag,
hizini, hizini,
swag.
Niko fit, nimesha, nimetoka far. Nimengara, nimengara. Nina bae kila kitu swag. Nimedunga ngepa swag.
Swag.
Nimengara tisho
swag.
Nimengara mbuta
swag.
Closer
swag.
Kiatu
swag.
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 Hizini
swag.
Hizini
swag.
Hizini
swag.
Hizini
swag.
Hizini
swag.
Hizini
swag.
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 Long time huja toka kwenye game. Badilisha rhyme na pia swag.
Swag.
Swag. Hizini
swag,
swag,
hizini
swag,
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 hizini
swag,
swag,
hizini
swag,
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 hizini
swag,
swag,
hizini
swag,
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 hizini
swag,
swag,
hizini
swag,
swag,
swag.
Hata siku hizi shosho, namuona anadunga
swag.
Hata babu pia anadai anataka
swag.
Nimepata demu jana, anadai anataka
swag.
Minataka gari zuri, minataka nyumba nzuri, minataka demu msupa, minataka maisha poa. Niki talk, niki walk, niki smile. Nimeshine, nimeshine, nimengara, 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 pako shanga. Imebamba, imebamba, imebamba ngoma twende. Katika,
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 wewe tingisha. Ukipenda ruka,
yo.
Ukipenda tingisha kichwa.
Hizini
swag,
hizini
swag,
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 hizini swag,
hizini
swag,
hizini
swag,
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 hizini
swag.
Swag,
hizini
swag,
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 hizini
swag,
swag,
hizini
swag,
swag,
swag.
Yeah. Na kitare.